ophuma khona bekungekho lula but I made it anyway wabungekona ukuhlakanipha kwami nami ngasizwa inkabiza umama wathi ngomsabangani bakhe
I'll show you your future talking angels
wabungekona ukuhlakanipha kwami nami ngasizwa inkabiza umama wathi ngomsabangani
bakhe I'll show you your future talking angels
abaseka abangani bamtholile bangumdali ngoba la ngaphandle nzima ngiyakutshela wemfoweni saba nenyonga inyonga esiyibiza abafoweni
But I thank God for the God in my soul.
Love don't push and bend in my soul. They saved me. But I give you thank you, my good ear. To my kumbula. I'm from Kumakona. The only ones feeding their families. What not so bad?